Baba Mzanzibari na mama Ketanga Tanga anavyo nitekea ha, wake nipo chakali asiwezi tanga tanga so kwa navyo nipepetea ha, kule na nifikishaga sipajui ni mgeni mara minakufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji para kupwa maji kuja
Penda kweli sawa humkumbatie sana watu wengi macho juju L-O-V-E-Y-O-U nakupenda ndakupenda kwa konsha kwa su
kila kitu kinaboa ikiwa hauko around muziki haupandi utasikiza kila sound weka movie na kutoa nothing good to find when you're not around no precautions to the chin dip kiss love potion let me take a sip maniziba masikio na mdomo manifunga zip manifumba macho yote so kitu chip chip drip trip malaika umetua kama likuwa na fall down umeninyakua umeyatuliza maji pita njia aliatibua alicho shindo mwingine umekuja umegundua mbona na nalewa bila kunywa vitu unanipa mama